yande joyno wittodi e mintaji capanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗi min Oumou Oumar janganta on. Nder ko e kibaruji men ni hittane hikka dungugu leydi Niger ni tawrama e yoro nder nokkuje gonɗum do no laata to jaccere ñamande ministre kawjiɗo e demal andini ɗum to pottal ngal ministre ɓe gaɗi. Sappo e joyi lewru octobre ñalaa noon ko ittana rewɓe gomɓe nder laddeji nder jajirka leydi e duniyaru ɗum do rewɓe leydi Niger ɓe kokki bawɓe honduko eko e domi. Nder yewtere men pindinol ni on nanan haala ka saɗaramaji ɓe ɓiyen ni wuro Kobo fo wonno gi'a fara ɓangere ndiyam jartira ɗan nder commune Abala région Tillabéri. Nder pottal ngal ministre ɓe gaɗi sappo e nayi lewru octobre nder leydi Niger ministre kawjiɗo e demal andini no fi demal hitane hikkadi wontiri kantol lewru ut nonni saɗarama mo wawta waddi hano ko rafi mbiyen ni toɓole waddi nder nokkuje gon fi ko ferodiri e hitane hano watune nonni hano joni ɗum ɗoni hawtade e kulle bonnoji awatirɗi nonni ko wangi nder gesseje ɗen nani hano famaka jaadimin Soumana Amadou firtani min e ɗemgal fulfulde.
Eto gaɗan go wurtini ko yottade capantati lewru septembre wandu endan ko watto capanɗe jeɗɗe jeetati do hembre nokkuje ndesaɗe gandiyel ete holli wiide ke ndiyan ɗan endan jacci sanne ko waddi ɗum no woni ndiyel ɗe toɓire no hanir nokkuyeɗo han toɓuɗo endan ɗum tokkire dow lawol ndungu lobbu nokkuje kewɗu kondan hokkereji gaɗi juuti sanne fa hande ko bonnata autorité du kondan naati nokkuje kewɗe andinore nde gouvernement waɗi le sawan ministre ɓon endan ni ɓe mbi ɓe gatti safareji nokkuje latti bonnoji autorité naati ɗum ɓuyti bonanda on enda sanne e ley dimma ndungu gaɗangu enda ni wurtini ko remoɓe leydi Niger hitande hikka koɓe ketto ɓuytorto feccere dow pecce tati dow dimma ko heɓano rawane duɓinaɗiɗi e nogay on enda Allah e nde jaccere gomnati leydi Niger hooƴi adi wallitude remoɓe leydi men Niger gatta sembe har fila deme jarneteɗe ko watte e ceeɗuɗum endan ɗon du konda sembe leydi aadake hokkude remoɓe endan laato birguiri laato gollitirɗe gabbatte Allah ɓe keɓa ɓe gaɗa deme ceeɗu jarneteɗɗe dang no wodiri
no fi durande wontiri der region difa no kujo gon no tawra e yoro ko rafi tobo waddi hitane hikkadi no bi enni Hamadu Mbokar Pullo horejo fedde durobe difa fantini o wi no tilsi durobe jehira fara ko madugu yobe no kure burde durande Musa Mani
toute la zone men
keral onne nde ɗo fuu huɗoji ɗin endan njoori ɗum laataki jokka e guenal nonni wadde ɗum ndoni woni hokkereji kañum waɗi juuti sanne ndiyan sakiti toɓi dow majjum ñolni ɗum fof ko ñooli ene andi ɗo wakkati fuu se huɗoji yoori yiite ni no natto nguluji ladde ngulugon waɗi har gaskeru har kaɓe lewa ɗo ngulugon waɗi hakkunde kadi ja kañum e jaari o ɗon du konɗan waɗi ko watta nguluɗi ɗiya tati o jonka komin gattuma min pooɗa hakkilloji duroɓeɓen endan noon seni jomum waɗi attaye mum timmini ñiifa yiite nge ufa nge fuɗu konɗa nattoɓe motaɓe hani hakkila jomu nata mota no yar sigari faɗɗa sigari on to heeɓi fuu ley ladde
les gens qui partent sur le véhicule là qui voient sur le véhicule et qui jettent des cigarettes
hande won ñalane ittanane rewɓe gomɓe nder laddeji ɗum ɗo delle e duniyaru fuu nder communiji kewɗi e leydi Niger rewɓe no gi'a saɗaramaji kewɗi nder maɓɓe woɓɓe no boytoro e are gollitirɗe naatcede gasuɗe ko fuɗɗirta lumakum ngam muraduji maɓɓe gasa nonnon do ɓe keƴa ko'e maɓɓe nani ko rewɓe gaya kalani jadimin Fadel Alou.
Akwai matsaloli kam
saɗarma no wodi gande ni ceede puɗɗorɗe lumako ma ɗuɗa noye neɗɗo watta ko heɓa ɓantari ko gadduɗa fuu koreji ma no ñaman ɗum nde ni no ɗuuɗi dow a ñaman gere desa gere komin conni ɗum ni woni baka amin mine he koreji amin
si atema kommo
to munanan muna
to mine he bawɗe amin amma imin tefa balla nanganowomi min puɗɗa tewteru amin ndu neɗɗo de wala bawɗe wawa waɗi tewteru hannen ko lawol waɗude golle ɗe keɓi min nani belɗum amma meɗen giɗi nanganede ko watta ɗum yaha yeeso meɗen giɗi are gollirteɗe are e ceeɗeɗu ndeni kaɓake to fuu gasi jonke seyni golle
komite leydi hawjine jaɓol kabirɗe ɗe gala nder laabi nder jeɗɗire de ni ɓe gaɗi pottal nder wuro maraɗi ɗum ɗo gam ɓeydango policiɓe noonni sembe dow fiidenako tabbintina nder leydi Nigerdi Alassane Ousseyni gonduɗo andal dow fi kaɓurɗe noonni to gollirde hoorejo leydi o wi rewɓe ma ɓe acca gaɗa nani famaka Mohamed Mamman waddanimin
Le président a parlé sur la
base. Dum halana do takaki gadado mido mila du do der chibiri de mido micito debbo gon watti izabu nangi dama e malfe kam dum wadi ko der widagol amin rewbe no tawa hen sanne der bitinol gineji kabordi tawi dum no debbo teddinirani mila take sako no wayi wadde irgol leki dim don dum sabi ko min koji fedde ballobe de leydi tamado der committee amin heba walla min deni min ga yilaru yade to rewbe ben tindin debbe be kinno he golleji din don gam rewbe e sukabe dum buri torrude de kono wadi warbe kayno dogganno dun sabe bini ko rewbe no kani ho ide labi fu kanudi e dawtanade golleji di gomnanti wonno wada to be jippin bibbe bombe e wittidi tobe kaborde ko wala e lawon der nokkuren
darm dan la zone.
Siri ni mo bibbe wurobe ciota harkana su be cingi kenga ni be kokki sukabe ecole burbe bawal barjari sukabe ecole non ano gabbe der jandire ano jangirde hakkunegi nonni kambe sappo didon be koyde wo jetato bibbe worbe nay nonni be ballirama e kodjol terdirka jande mabbe illa kala suwal arana nonni ko CEG fa yotto tefol bac bien ni balla ka ko inditira bourse professeur Ramatou Zerma koy nonni kanko sigili hano sigila ononni nani famaka saro ben be kolli
ayo lokol
inna sukabe ecole dido godumi abibe wura illaro wani godumi suka goto der sukabe ecole godube bawal hikkado mi beida nama suka goto mi yetti Allah mi do yetta ardibe gaddube siri o lamdo beidube noddoje anni woni deni sarobe gatti suka e mabbe ecole tabe jofirbe non dani no handi be durabe
lokol banen ga kurno hay kulka goga tiga
in mabinka ni halnan kan abis
minani mbela berde fadum wittiti haddi gambian ko hebi dum wittake yettore jati mi janguno do l'école kiddono tewtumi certificat crédit mi heba mettorgal majjum woni le yonki am amma mi dewli mi rimi ngattumi chika be l'école illu classe goto l'école pamarono komolati arano fayotti hande denne jangudo l'école funo hani nangana bi dum janga nde o jangay du o yara bi ko jangudo ekitam
en wandudin ima dundundi
nder wakati nyaw pabbe himbe goni do de leddi Niger nawabe no kaja tiijam nokku to tiijam tan hokkete bi no horejo didabo to nokkure deni holli wideni hano himbe galano kogara no kokka tiijam dan der centre des enders nonni to wakati on don ni o wi ko welira he berne ni der nyaloma hano himbe kajab tiijam be no duudi amma be gala be kokkira no handiri nani ko madan abarche fasuma labo o fantini jadimin ali kaita
de kon di palu ya
illa wakati pabbe buri sattude e himbe yotti to tabba du wadan sanne haaju wattande nyawbe ija lewrume warde juin meden gada haaju pal ija lo soyidi joni du ko wakati pabbe no haaju ame no yotto fa pali hamre e lo soyna e sappo waro ko ka ija duuda dimma mabbe o endam uttiri dalila ra corona ko wangi dum der nyaloma dido na tato ka en tangarto ko ka ija kokol ija mabbe goldu heyata do emen ciotino der ijan ko kaadan fu bibbe nyawuji sida sawara syphilis sadorna ame woni bawde ko fummina waro ko ka ijan
meme le volontaire ki vendo ne
do fi golidi de hite lantarki de leddi Niger ni lube panoyi no woni tan no beydo no mala Isa Rabi gollo fedde daranine fi lantarki nonni ko daye o fantini jadimi Rafika Attaher.
Si les batteries solaires en fin de vie
de batterie di jogo hite kuran nange bati idum wawi wonjiti dedi di gadire goddum himbe nawtorum amma are de to kay misali regulateur on diler on kan en kay de bati hoya bonjite gadire goddum sayni boppu badon dorde hite kuran nange dedu min bawa gadire de goddum deni de bati sa'a goto himbe godi kan woni ko ide boya ko de bata hakkiloji himbe dum garedo no wade ko de bonjite de gadire goddum gan de gala no wodi sigilaji gadaadi di himbe nawtoro ko watta are badde fu bonjite gade goddum himbe naforum handen duni no hani non dum fuddata kaade darude no are hite kuran de endanni bonjitirte himbe nafu
cele qui n'ont aucune réutilisation.
do fi latal bal ittodirol ko leyde Afrique fedde gendarmerie no latidam bal e fedde Egypte jango la sara yande nay nonni stade general Seynou Kounthié ekito mawdo mo fedde mabbe de Zakaria Ibrahim o fantini jadimi salamatu kadiri.
Nous préparons le match de demain.
Mais dans un chigilo latol amin balengol le hakilo fukingo koyau ala gonfu wala lermun. Ndene saa amin ehebude njamaku donder lady amin ndene tawafu sato min chigili wade harto latol balengol wade du min keba padde tot balure lobo tinito be min pida tapendo seni miten teta balure nde emape min tino. Gamina gonana miten latida bal e fedde la tobe bal burnde wawde der Afrika. Fedde ala linde kam rabanin hebi njamaku der latol bal ko led Afrika. Ndene miten kani andude noy watta ko min keba njamaku do mabbe do der leydi ami jangonde Allah jabi
inshallah demain.
Yewtere pindinol wuro kobofo tawa kana der commune Abala region Tilabiri ibe tawra sadar madiyan robe no boytoro e rafidiyan dam kalo do inde jowuro on o holli ko sadarma tefol diyan dam memi bikoy de way koy nani ko Mustafa Hamadu o fantini jadimun tarnan Fuday Ahmed
matsalar ruwan sha kamar da aka ce wanga lokaci
chadale ndiyan jarte dan do enda ni ono wakati jonse wulwul fuddi edun wodi sane jati rewbe edun torra dun en sabu se be jeefa be tewto ndiyan dan alle rafi majjan wakati ji godon be balta bano kuje mabbe de jomu yahi bundutodu boyan sane jonno e bawde alla min kebi ballaga bibbe wurobe jiabe le wurdo jogibe hunde hawri wadani min forage got ko wadadu ko walli sane kanon woni dun wadai ko chadale den kai hanti lay sabu se ayi to foraston ayi an nokku to bidoji gadate wade se serial himbe funa do fa heba joga
no waawi ede ni sadon on buyte ke seeda
kana woni dun timmay lay
abinde be hitaba duka duka
sadorma rafindi an o illunde hem o fuddani o
to kafin
fadde ami hebude forage o kay hunnon ko laati mi waawi wiide ni le duubi di fu ndiyan min ngodi chadale mudu gam bundu wotur ni min godno do seni ciedu wadi waata hajande mi minen himbe kanyu e jawdi amin fu an kay ni duubi joy warre joni chadale ndiyan den woti
bi hakanga de baya
chadale iride he rafi ndiyan tawado o wonno wadda na on
ha yana kawti kasar da alamura na yau da
kullum sabu wadi ya ko dun waydu wadda na min ele ngurna amin sabu golle jamin kewdi hebata wadde alle rafi ndiyan dan ayi rewbe du powtay fay seeda kalay be nyallabe dari be balabe dari tefandiyan dam sukabe jangobe ko e mudun du sana be jabe takka maw mabbe be balon tefandiyan dan endan nonon du faware joni dabbaji di du donka kan endan no wada nyaw nyawuji nata e majji no wada jati tew dabbaji de ko e mudun ananta ndaka mudun fusa hirsama den ne chadal den no kewi sane do fi o
ci ci de kuma rani haka ngade ba su da naman kiri
no dangal ngale ngadan ton yaade to ardibe hawzi hebande o sadorma mosola
to kiran daga
na dangal ko min godi yaade e horebe ni woni seni Allah wadi himbe joyen tundi jungo miliibe wada ma nafaka hon o endan kambe horebe be ballita ben don fara jewande dun en waabe gollangal ko wodi gan heba Allah e tawe nokkuto gollal fa ndiyan hebe do watte do wada no wodiri ko hejonto himbe gan batte Allah chadale ndiyan dan endan himbe heba dawso dun fa
wota an kai karshen tata ru keshirwa
do min darnata on habaruji min seyde lamdo holli min jango min gaddan habaruji min jottunta mo amma gada habaruji din fu jabbi to don nonni Moktar Hamad no waddan yewtere batu joda kalen nonni on ketti on gada yewtere bi enni hana habaruji din gungu dantani studio
kalangu difa do radio alternative
lamba chapan ejena ejena tobere inay fm zender
do radio gaskia lamba chapan ejetati ejena tobere ejoy fm
mara ido radio sarawnia
lamba hemre edidi tobere ego fm kyota
do bonfere fuma lamba chapan ejena ejena fm studio kalangu